Yaliyo moyoni ni wengi,
yaliyo moyoni,
ila tu wakati mwingi hatusemi. Mawazo yamejaa akilini, na hii wasiwasi hadi lini? So naomba ninyi mauchoyo, naomba ninyi mauvivu, nijikinge na wivu, naomba nipewe nguvu. Hata nikichoka niendele kupambana, hata nikichoka nisiache kukazana juu. Subira subira vuta heri, subira subira vuta heri, subira subira vuta heri, subira subira vuta heri. Na nipe nguvu nisikate tamaa, and give me all I need so I can go far. Just saa zingine it gets hard, mimi uchoka wanna give up. Na saa zingine it gets bad, kama wazimu I get mad. So naomba ninyi mauchoyo, naomba ninyi mauvivu, nijikinge na wivu, naomba nipewe. Hata nikichoka niendele kupambana, hata nikichoka nisiache kukazana juu. Subira subira vuta heri, subira subira vuta heri, subira subira vuta heri, subira subira vuta heri. Na ukichoka jipe moyo, na ukichoka jipe nguvu, jipe nguvu. Hata nikichoka endele kupambana, hata nikichoka nisiache kukazana. Hata nikichoka endele kupambana, hata nikichoka nisiache kukazana juu. Subira subira vuta heri, subira subira vuta heri, subira subira vuta heri, subira subira vuta heri juu. Subira subira vuta heri, subira subira vuta heri, subira subira vuta heri, subira subira vuta heri, subira, subira,